jande chappanɗe nayi e jeego'o Samuyila, Sawulu e Dawuda. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam, giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinaku ngol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗen beltina ko min mbawi wartude handen gam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere meɗen wittinde en gi'i ko gaɗa mayde annabi Yosua leñol Israel naati nder wakkati jayɗo niɓɓuɗo. Amma mba nder wakkati niɓɓuɗo o en gi'i jeyngol adilaku Allah. Jomirawo yeggitayi ko wino Ibrahim e jippotoɓe he mum dow coptinowo ƴiwowo he leñol Israel. En gi'i no Allah golliri nder mburdam debbo indirteɗo Rut. Rut wana Israilanke non, amma o gonɗini Allah Israel he ɓernde makko fuu. Ɗum fuu Israilankoɓe ɗuɓɓe bonƴiti ɓawe mum'en he jomirawo. Ɓe tokki addinaji leyɗe feere. Rut suɓake tottitade addini abbum o tokki Allah Israel. Ndenne en gi'i no Rut yehiri Israel joɗowi sire Baitilama. Ton Israilanke indirteɗo Boes dewlimo. Boes e Rut keɓi ɓiɗɗo ɓe indirimo Obed. Obed rimi Yesa, abba annabi Dawuda. Ndenne siryo Allah faa hisina ɓi Adama he hakke no ɗonno yaha yeeso. Gam he ƴuɓe he Dawuda coptinowo duniyaaru on ƴurata. Nder jewtereji men garoji en gi'an no annabiɓe Allah kaaliri kujje ɗe fuu e no coptinowo on wariri yottiniriɗe duuɓi keme e keme gad annabiɓe ɓen kaali ɗum. Allah tan wawi waɗude kujje ɗe. Annabi Dawuda waɗi inde sanne nder dewtere senine. Inde makko windama ko ɓuri kile ujunere. Ɗume anduɗon dow Dawuda? Tawte oɗon andi ko kanko woni jokkolle jaaliɗo gollirta har finga fingaru na? Oɗon andi du ko Dawuda laatake laamiɗo mawɗo nder Israel. Kanko woni annabijo binduɗo ɗurgal jabura. Seni oɗon andi ɗum no wooɗi sanne. Amma andal mon dow Dawuda handadirade dow ɗum tan. Gan seni en anda ko waɗi o laati neɗɗo mawɗo, ndenne ɗume andal men hantanta en? Na seni eɗen andi ko Dawuda windi haala Allah nder jabura, amma en anda ko o windi, ɗume andal men hantanta en? Bandiraɓe, seni oɗon giɗi andude sanne dow annabi Dawuda, na se oɗon giɗi hettinade haalaji lobbi sembenteji ɗi o windi nder jabura, ndenne kettine yewtere men nde e jewte men joyi garoje. Oɗon andi he annabi oye Dawuda dekoto na? Kanko woni annabi Suma'ila. Allah suɓaki Suma'ila faa o wartira Israilankoɓe to jomirawo Allah maɓɓe. Ɗum fuu gam ɓerɗe maɓɓe mboɗɗaka Allah. Handen en jangan nder dewtere Samu'ila, dewtere seninde nde no woodi maana mawɗo nder binde annabiɓe, gam ende jogi tarihi annabi Samu'ila e tarihi laamiɓe tato aramɓe nder Israel, Sawulu, Dawuda e Suleymana. Hanon gi'irɗen ɗum Allah hokki Israilankoɓe hooreɓe hano Musa, Yosuwa e Samu'ila faa ɓe ardoɓe, ɓe kiitoɓe du. Allah jomirawo burtinɗoɓe nder maccungaku Misira, kanko e hoore makko o laamiɗo maɓɓe. Allah yamirinoɗo Israilankoɓe gaɗa hukumuru Allah faa o wonda he maɓɓe no yiɗuno laatade laamiɗo maɓɓe. Israilankoɓe no kandi dewamo, tokkamo kanko tan. Amma ɗuggal Israilankoɓe giɗano Allah laamo ɗum en. Eɓe giɗino laatade hano leyɗe duniyaaru ɗe to. Ɓe keɓa ɓi Adama gom laato laamiɗo maɓɓe, jomum laamo dow maɓɓe. Nder suura jeetati nder dewtere Samu'ila windama, mawɓe Israilankoɓe fuu kawri ngari to Samu'ila nder wuro Rama, mbi'imo, nda joni a naywi, ɓiɓɓe maɗa du tokkayi laabi ma. Ndenne men lammel laamiɗo gom laamomen hano leyɗe fuu gorri. Wakkati ɓe mbi'inomo o mellanaɓe laamiɗo gom laamoɓe, ɗum metti ɓernde makko. O ŋaari jomirawo jaabiɗo mo wi'i, hettina ko himɓe fuu mbi'ete, gam hana am ɓe cali, amma min ɓe cali ɓe giɗami laamoɓe. Hanno ɓe gaɗiranno kam illa nyande mburtinnomiɓe nder leydi Misra faa warde handen, ɓe cali kam ibe teddina rewetebe gom. Hanonom e gadante andu, denne kettino da be, amma pamtina be faa woda no laimido on lamortobe. Denne edengi a ko alla halini samu ila wada ko himbe makko kaalanimo. O mellana be laimido makbe. Alla hitano isra ilan kobe keba laimido gom gada mum. Amma se ni bibbe adam gida laamu alla alla morta kobe sembe sembe. Dum wadi nder sura garowo engi an ko samo ila hokki isra ilan kobe laimido bietedo sawulu. Deltere alla wii samo ila hoji jollor nebbam siwitam do hore sawulu. No Israilan ko mellirta annabijo chakkanowo Allah na laamido ibendu fa nebbam do hore annabijo chakkanowo Allah na laamido gada Samuel rufi nebbam do hore Saulu o wi himbe fu on gi'i tubaado jomirawo ona o wala walde den jama are den huubi wi'i Allah hukkumo sabbungo arande ni Israilan ko be mati beldum ko Saulu lati laamido mabbe gorko jokkolle lobbonon Mosembe e chusal, umuburi sukabi Israel fu jude e wode. Der alhali Saulu no nandi e laamido lobbo, amma eden kandi mitchitade ko alla milletako hano bi Adama no dara ko wodi he gite, amma alla no dara berne. Laamido Saulu futdiri no wodiri, amma ngada wakachu gom omu mate beldum hore mako omu hira omu maunito. Saulu no rewa Allah nder hala amma berne makko no woddi Allah o teddina Allah o tokkay hala mum duubi gom gada Saulu mellama laamido jomirawo halde Samuila wiude min nimsiti ko ngadumi Saulu laamido gam o tottitake kam o wadaa ko bi immimo dem bernde Samuila metti sanne o wali jamma on fu o mo wulla o mo eela jomirawo Samuila hejji illa fajiri gam fottu he Saulu den Samuel fotti he makko Saulu wi'i Allah barkine mi wadi fu hanono Allah telsiniri kam amma Samuel wi'i noy non jomirawo no seyiro sanne ko be judata e ko be kokkata der inde makko hanno o seyirto no be tokkirta hala jomirawo pama dum tokkol no buri sadaka hettinade hala no buri bellere balu Gammurtol no foti e hakke darnul. Chalaki du no foti tokkude toruje. Gamni asaleke hala jomirawo kanko du osalatu la makuma. Denne, Samu ile wi Saulu. Oteta malamu gun, guhoka magotlo. Dersura garowo eden janga, jomirawo wi Samu ila. De pernde ma achetawo yude Saulu. Gammim misaleke laamu makko do Israel. Hebbilluwal maada nebbam dengara mililetete gorko bi'eteedo yesa gondo nder bayti lama gam mi subaynake hore am laamido hakkunde bibbe makko Samuel wi'i noy mbaawi rammi wadude dum de Saulu nani dum o waran kam jomirawo jaabimo wi'i yaaru nyelel dem bi'a ko a warana gam kirsana kamge noddu yesa wara de mi hollete no ngadata Buja nebbam do hore mo kollam mami on. Samuel jabbi ko jomirawi idum fu. Ummi yahi bayti lama. Wakati o yottino ton, mawbe wuro ngon fu ngari jabbitimo. Iben diwna gam kulal hewibe. Dembe mbi Samuel. Jamda ko ngarda do handen. Samuel jabi be wii. Jam nyalludo baldo. Miwara nani gam watande jomirawi sadaka kirsetedo. Lamne ko e modon den tokke kam jaden to gadol sadaka on o wi yesa he bibbe mudum du lamna ko e mu en gara kam en jada to sadaka on wakati be garno den Samuel hi Eliabu bi yesa den o mili der bernde makko o wi sikka fu wala o ni woni mo jomirawo subi on amma jomirawo wi Samuel ta jabu wadde makko na darnde makko majjine gammi subaki mo Mi darata kujje hanono hitere bi Adama darirta. Bi Adama ko woni yasin beginta dum amma min ko tawa nder bernde kam welikam. Den yesa noddi abina dabbu wara daro yesa Samuila. Den Samuila wi'i jomirawo subaki mo kanko du. Sama kam du wari dari yeso makko. Samuila wi'i kanko du jomirawo subaki mo. Bibbe yesa jeddo fu gari dari yesa Samuila. amma ko ba goto mabbe jomirawo subaki dum. Desa mu ile jam yesa wi'i. Keddi sukabe maada nina yesa jabimo wi'i. Koddajo on tawoni warai gam odurowi bali kanko woni Dauda. Samu'ila wi'i yesa. Lila namo owara gam kam en jodata ko nde hana o waru non. Den yesa lilanimo owara. Koddajo on no bodejo jom ngari o mu wodi gite lobbe. Den jomirawo wi'i Samu'ila umma wujuma nebbam gam kanko ni. Den Samu'ila hoji luwal mum yeso mawnira makko wujidam do hore makko illa nyande mum ruhu jomirawo jippi do Dauda. En gi'i no Allah subari Dauda lato lamido gada sawulu. Amman pame ko Dauda lataki lamido nyande mum. Dauda no wodi tukaku sanne. Nyalande nde Allah hiduno o lamo yottaki gina. Gonga Dauda domi dubi sappo gom fadde makko jodade do lamorde Israel. Dauda soji nder gese bayti lama. Hawjowi bisaji bam mum. Dauda no durowo lobbo. Jom ajila kunon, o hulta fui gam omholi jomirawo. Nyande gom ko Dauda no duran no bali mum, musuru ladde gom nangi mbalu makko gom. Dauda dug yehi to musuru ladde dun, o findu, o tetini balungun. Ko musuru dun wanjiti har makko, o nangirundu he lebi ware mayru, o findu o warindu. Amma Dauda hana duro lobbo tannon. Omo wawi fijirde moloru e yumude. Ruhu Allah jippake do Dauda o wadi jimi Allah. O windi nder Jabura. Dauda no hidi Allah e hala mum. Miden giddi kantiren yewtere men handen nder Dewtere Jabura nde Dauda windi. Mile do Dauda chaka gese hakkude bali makko. Omo fiya moloru, omo jamma, omo jetta Allah nder jimi. Di ruhu Allah watti nder bernde makko. Kettine dum. Ya jomirawo jomi men inde ma no teddine nder duniyaru fu wakkati darumi kammu tagol juude ma lewru he kode de darnuda mido jama hore am noy bi adama foti fa miccitoda he mum ko jasi tagado faka kiloda he mum amawnini mo sanne amma ada burimo teddungal e darja mellirdamo ya jomirawo jomi men inde ma no teddine nder duniyaru fu hala ma woni fitilla koyde am jengol do lawol am mido jogo hala ma nder bernde am hebato mi murtu hema tilsinoje jomirawo ngala felore e de burna yonki sede ko jomirawo woni gonga imo andina lesindo hore mum yamiroje jomirawo no ko handi non e de tena bernde yamiroje jomirawo no labi no famini kulal jomirawo no wodi ingal don wakkati fu ko Allah jami fu no wodi no darti no buri kange teddungal no buri jumri welde harde min maccido ma mi janginirama tokkudo dum no wodi kebal mangal jomirawo wondiroo am wala ko keppammi em fukkina kam der hudo wurko o modo wakam har diele pukkiide emo heydina yonki am om ardo kam do gurti darti di gam teddinde inde makko bande mi dilla der lawol le nyibre balere mi hulata bafui gam an jomirawo ada wonde he am sawruma e lochol ma pukkinta hakkillo am asiryanake kam nyamdu wondu do gite waybe am a wuji nebbam urdam do hore am a hewni yardude am pet fa nurfa sikka fu wala moƴƴere ma e wodde ma no dotiran kam nder burndam am fu mi soƴƴoto nder suuduma jomam fa abada abadin bandiraɓe min jetti on gam wakkati mo gattudon kettiniɗon yewtere nde nder yewtere men warore en jaran tarihi Dauda yeso en gi'an no Allah wondiri he makko wakkati o habdi e bali giya bi'etenga Goliath Allah barkin on mili dow ko Allah wi'i Samu'ila fadde makko subanade Israel lamiɗo. O wi'imo, mi darata kujje hanano hitere ɓi adama darirta. Ɓi adama ko woni yasim be ginta ɗum, amma min ko tawa nder ɓernde kam weli kam.